It's Olan, baby.
That boy must be the winner about this some new shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe misi ya woni. Si ya woni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Ona ni nevonata, na abiti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri.
Ae, ae, siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua? Ae, kuna mtu ichi kichwa na kisumbua. Siku hiyo mtamjua. Mwenzenu bonde nisha acha, kuvuta nisha acha. Ila mapenzi swezi acha, japo ya naniumiza.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Baba God for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Ona ni nevonata, na abiti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa.
Moja na vutaka ganja. Hicho ikae kiganja.
Fuza wachawi.